waa tahay markana bokool guddiga abaaraha ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta raashin gargaar ah gaarsiiyey barakacyaasha ku sugan degmada xudur ee gobolka bokool. Warbixin amuurtan ku saabsan waxaa kasoo diray magaalada baydhabo wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh.
maamulka gobolka bokool ayaa gargaar raashina u qeybiyey in ka badan 300 oo qoys oo dan yara, kuwaasi oo ka mid ah barakacyaasha uu nugul ee ku nool xerooyinka barakacyaasha magaalada xudur. raashinka maanta la qeybiyey waxaa degmada xudur gaarsiiyey guddiga gurmadka abaaraha koonfur galbeed oo uu magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed. guddoomiyaha gobolka bokool shiine macali nuurow oo ka hadlay goobta raashinka lagu qeybinayo dadka barakacyaasha ayaa sheegay inay sii kordhayso baahida iyo abaaraha ka jira gobolka bokool xilli weli kooxda al-shabaab ay u go-doonsan yihiin, buu yidhi, qaar ka mid a wadooyinka gobolkaasi bokool.
runtii maanaha geek weli joognaha degmada xudur weli maanaha dhiibyoha inay raashin yar oo litani barhaay oo hanoodeeri wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka heer dowlad goboleed iyo federaalba runtii maanaha weli anta fadhiye 600 oo qoys iyo deersiyohayn gorada kortaan culeyskasay weli jaree baahiye dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya dadaalka iyo weedda kama haasanta saasoo kale shalay weli degmada weeji deeray raashin litangi bare wasaaraddan kuma hadnagaana dadaaladii weedda khaasatan degmada gunaati roogna weli isdulsaarana si lama degmo oo weli dulsaarana oo barakaayaajo iyo dulsaarinta yeeglow iyo rabdhuura culeyska sii khaasa ee isku qabta degmadan laakiin degmooyinka kalena kulli baahi ku jarta sida hata maanaha ceelbird oo kalaati jijiyeba walaa anfurun laakiin dadkii walwalka gadlaayeenba maleh weli lenayeen walal walayli deersii kor dowlad goboleedku alinka baaqanaynayeen walal waleeyo deersii koran deersiyaan sababtoo ah dadkii shacabkii ahaa ay roogaan jidka furunyi laakiin walka gadlaayeenba ma qabaan baabaarabiya ma ardaysada salamada ayaan haytiyoon weli maanaha dowlad goboleedka aan kuma hadnagaane dee sada dhow oo mar welbiyohaan iin la xiriirohay madaxweyne guddigii abaaraa aad magacawti markastaan iin la xiriirohayn dadaalkan iyadaan ka maasanyin weli aragu haytahay unuun weli ballanqaadnayn walal walaay shacabkan la deersiyow anguna dadkinka liidin una deersin oo una meelka ogaana.
qaar ka mid a barakacyaasha ayaa muujiyey inay ku faraxsan yihiin gargaarka maanta loo qeybiyey. waxay sidoo kale muujiyeen in muddooyinkii ugu dambeeyey ay la daalaa dhacayeen xaalado bini aadannimo.
magaalaa eedansheeda midaa dheehe raashinka ilana nasay sokor bariid bur saliid haamana nasay afarta baahnaynay abaaranahaay seedee ilankii warkaayli geysay ilankii niinsheeni ilankii lasayib ilaahay addunyaha karaa buraabi oo kaa raysa
nuuna hasano isnoob jiraa yeeliyeele buri bariid sokor sariir raashinku waana nasay hatani nasayna baahanaynay raashin ma qabne wayaabna baahanayn baahiya nuun qabna.
maalmihii ugu dambeeyey wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa degmooyin ka tirsan gobollada bay iyo bokool waxay ka dejisay diyaarado siday shixnada gargaar ah oo loogu talagalay dadka abaaruhu ay saamaysay. gobolka bokool wuxuu ka mid yahay gobollada sida aadka looga dareemay abaaraha iyo biila-aanta, waxaana intaasi usii dheer go-doonka kooxda al-shabaab ay geliyeen qaar ka mid a degmooyinka gobolkaasi. mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo.